Wicked beats.
Ivi ndivyo nakalangu kumba, pulikiska na palangu dumba, niza kuza kazi kikosa jikuza jumba. Baby, wandizi zimuso kaniga gugon, nungo segerela weka utagu on. Kungonya gila nineo, mami uomba ineo. Nilishua na menilishua, kuza kuza pele kala. Nilishua na menilishua, kuza kuza pele kala. Nilishua na menilishua, kuza kuza pele kala. Nilishua na menilishua.
Wani wisi skadozo apa palije cha fyopo, wani mala ngongono kutoa manyasi. Wa usoko dola mtima wani, na mchitila matama kwa nyani. Kango kusowa ni mamba malungo, oka mabwela ni mambela fungo. Ndiga kusowa ni mamba malungo.
Records.